Albar joy lewru uto hitane 2026 sakra be mi weltigastane tawdeere modom nyalom hande o to gondom hedaade hejju amedi lende mangal modu wakal jom on fu min calmini am sanne emission amem kertanaado himme yurmer mom noddirta faabu diran o ka wakati modum yottike e do studio tamanika e radio ngaji jokkondirdi e modum le sembe kabaruji di ngalam halde hala tidalaji bilide hebugol ngureji sabe rafinde nagu o so kettal kayum ka golle modum timmita mimbel gombe le kreduji di ko hewe mu fu nyamiri wanto hawrintin ta nokul yogaji de be ngatta bemi mabbe nyamiri to wanto yimbe be sembe mudum do fu yata so somoyo hono fu nyamiri ni hawrintin tele dido nokul tidalaji hu dum woni ko odo golle yidata e mudum sabe rafinde nago on garam bedral fam do e seda le emission amé o le yontere ne dum mi garam halde hala yimbe lati be wajibe juude mu em egule iure nokule mu em le cercle jenni on garam hedade seda fu neddo goto yodo ko wa kuru ngar so suudi leilamu moti e google ude ngeni mudum so yahan ngeni wondi kanyum ka hana fey ko wada so neddo yeggita ko woni hodo won korokado hala ngoram edra famu do e seda e le emission amé on sakira dum semé kabaruji dum jogani on kikide hande di bismillah modom e hedade min hitane fuso wakati ndungu nati galleji kewdi buri fu gombe le kreduji di atawam ko resino ka fu timmi hay ko be demi ko ne wakati hettugol mudum du yottaaki fa wawde buyture tiddalaji di bendo yimbel yidata e mudum le dido wakatiji nokule anatom to be desata ngureji mabbe fa be jahabe choode dum caggal kasem e le choggu newido e le lumoji mabbe di hitane hikka ka holtama wiide kabaru o wana nom du wurdi yimbel hewbe mabbe kanyum en ka hebay feyi heedintinde beme mu em ngureji sabe rafinde nago o faiso yokabe kanyum en ka wonko hebi ko resana hore mu en hono fuddido bankiji do ni beme ngureji di golle mudum wadirte idi bawa daranaade yimbe ngobbe tumbe ko hasindine mudum na ba keben famtare anni ko mahamman baba kunta kan kejabe am ngombe le kreduji de hebani am do majjum do fetango usman nyalibuli kan sita sidibe
wakati tiddo watti yoga basi an hoda le mudum le lumoji ngureji ko galleji de sori nyande fubburata buitaade ko hasindina anabe do beme ngureji won do galleji kiwdi njata toyde hebude hunde oti sigindo o julaajo gondo banyangara olti wide gureji yogaji nyande fu buri fandude hebere joni kanon o waltini hakkilaji wide ngol fandugol wana non fu foti joni fala to sabab bedugol choggoji mudon lebbiti kaji di
kayira ka fo angon bara bibi
nyol man handen me heddraki nyamiri kasin ngadu tawere fu choggu nyamiri ngabbe merba haade jaati choggu nyamiri jippin watti joni watti god jabbe gennon men ciottanon botur maro ko nodire ri parfumi ko nyaadi de teme didi nga handen ko ciotte o nyaaji didi maro no dirtam gambia ka ana ciotteno sakuru wotru ko nyaaji nay e temere jeegon dudu men ciottano hannen ko nyaa didi e temede nay nyamir amego heddi watti joni wala ko hisan men sugli fantin do nyamirji kesi bennata
ati boleke yani walu furaka
kilometre ngaji sede don le commune pelu kabar mudon ana wembeni ton bembe ngureji ana bawno arande den wadde fa himbe keba danyo ko kebo e le mudon le wattu tiddo no moje ka handen ana way hono dun darake sabe wayde deejerende ana fandi ko reste le bembe de e wi Birayma Tembeli horejo sambre regional agriculture banyagara wattunde deejere woduno den bembe de ana kebbinoto no sanne ngureji
presentement pelu
le watti joni le genni pelu nyukute nyamereji mobete wana ton kasin fu uddama sabe lafi deejerne sabe halfnabde golleji way fi dabir fu hen wattine deejer tawa ton de nukuje men wa mobde nyamiriji fa nyamiriji kesbenna ko tawete ton ana heja komini o fu e damudun di wana wa nyamede fa nyamiriji kesbenna jamaare ko heemudun ana welti hen sanne no sabe no choggu nyamirin tiida ben heba dun no yaafiri bunod sonnirtele sagoru jidi
le prix du marché
kawana dun woni ko wodi tatteji di fu le cercle dire bembe ngureji yingo wongo woni ton do ko resa dun ana waltina hakkilaji ko sabe bini dun ko be tindini wide yo sabe o commune ana rema sanne e wi Umar Amadou Cisse waraji coopérative agricole sawne arafi yaltingol ngureji kewde hitane hikande wadi fa nenguji kewdi kebele o nokku
le banque de céréales
le coûte nyamiriji mobte le genni dire ana heddiri nyamiriji fa handen sabe commune dire on yo nokkuji tantu deman watte sanne hikka nyamiriji yalten nokko service of hande men heddiri nyamiriji fe joon to jantami do magasin ji amen an hebbina nyamiriji tep bala amen mobe be nyamiriji an mobe nyamiriji
en produit céréalier
bembe ngureji an jukkin tawre darde monde bangande na ngure ka fadun lato no yidira sababuji mudun ana kewi hono wadugol dejere remugol leede nokuje haybugol ngureji e hebbingol bembe de do daranade wadde ko galleji kewdi kasindini fado kettal wadde kasen won ko holti wide remobe be
tawre tidalaji yogaji ka ana mate bangal heedintinde dido beme ngureji ka fu yogayabe kanyu en ka jippina juude mu en fi e be gondi habitaade ko woni e bawde mabbe du fu yella e be keba daranade yimbe tumbe ko hasindini mudum igol yude to jodi hatta neddo rewude ko yidno wadde ele gorda mudum fi se varato kanko antirte do madam jallo maryam so igudo yude jonde mudum le lamu bajangara ila hitane 2019 wurtini tum gol waiti gol kosam le nyalama hande o yimbel tatom woni be o gollenta le nokumako o didon be ka fu yo yimbel igube yude jonde mu em kanyundu mamudu komina yehi yidoyde mako kede sita sidibe kay usman yalibuli
to se varato madam jallo maryam so ana waylita nyande fu kosam le nokumudon o golle o wada dun ille ndo wonno bayangara farde makko doggude sabe rafi denagule hitande 2019 o jodi do hande ne sevare o sube ko wadde o golle mo andi sanne duubi kewdi joni
ne bora bayangara
mi juwi genni bayangara mi wari mi jodi sevare giddi on watti mi mu'ina kosam ciotta non kan e ciobbal ko yotti mi genni sevare do dum mi jodan tumundur mi juude dan mi jokkingal gollal fa hande
sabe o golle madam jallo maryam so ana wawi daranade ko koreji mudon kasindini entreprise makko o himbe tatun gollata le mudon keboobe kanyandu ko kasindini le mabbe didon yo eggube non misalu kolito golle tan way bildude neddo
be kaka nafa bele bele
mi bi nafa mawde ngal gollal handen buri kenya ngal golla natin sabe mi hebbi mi mahini hore dan galde gode tegal mudon du musakaaji dewle bibbe dan rebo fu min darde mudon handen min dardi e almasaddaaji galle amen fu kay sakrabe dan mi hebbi mi bamidu gollobe taton sidon be yimbe jaati yo yimbe dibbabe
be déplacer wi
ko madam jallo maryam so wondi wadde dun an holti wide sini ada andi golle ma ala tinni ada way darnaade ngurdam maada do walude do wobbe do non ko mamadou komina hebi ne sijo tamane yude motti
madam jallo maryam soule lamu sevare ka yo debbo kando yetted san sabi imma dara mudum o do debbo le nyaloma hande o hebi waytidde ko tawi e juude mamiraabe mudum le on do nokku fa wada dum hunde ko nafata mo kanko e hore le nyaloma hande o mi keddo to faham ele wuddu leedi amen di le yonterande emission amen o waram halde hala yimbel egube iwude jonde mu em ko akuru ana le cercle jenne gube jogibe kaborde waji bin bendo yimbel yopude geni mu endi nogay lewru juillet hitane 2026 tiagal gidal kewdi dibi ngadi fewde mu em ngardo so suudi le lamu moti on do egudo iwude jonde mu dum jiaado ko akuru mo yida inde mu dum hale ka sabe rafintenaagu egini dum iwude nokkuto wonno so wari joodi mutti am haltana em hono e gugol makongol latiri al halimo be ngone mudum bangal himme yurmelo nyaloma hande o kejjodo am en gondo to doni mamudu komina landondir e makko keda sita sidibe
nebe bo ko akuru
ayra bora mi de jeya ko akuru mi dugim yalti le gennidi altnere noge leri juwe hitan o jaddire noge jeegon giddine himbe londo hiteben wadi piande e dawargal mangal padele ne leri juwe yabbinul de nukuje kewle leedin wittimi yopmi genni ko akuru saw himbe londo yiteben ana humjina amen fatade nogay lewru juwe rewi yimbe gennini fu tiagane me dibbane me yehme jippoli gelle wonde bangi amen men natili lanaji me yotti genni mutti joni watta nungu wondon so a jippige nukku a wala to walta dun tiidi sanne mi wadno dangol feddude lam on yalla be fed dabiriji honno hebirta to men lelto tiagal ngol noddangol be nabbi amen li cuddi lekol kay sittinga yogaji kasin tiraji ana satti sanne mo wolli mudun salli cuddi lekol di me woni boodi ana heewi on nukku gidde me yotti do heejabe lam on kan yimbe jomiram anyaaji lobbi fatada amiri en fabeke amen bangal nyamiriji ko heewi le otete la mawdo me wonle mudo fa handen me wari juude mereje fe honi me ngadde no dan noddangol fa handen feetede laam on kay yimbe lobbe fu tinno wada imma draaji yalla meheba faabede hon me wirfirso gella amen mi de du odu yalla leednin an hewta jian dum wana ko yaafi fe goto yelakin wittede yoppa genni mudun samme fu me gotunno
wala ode ko rafo ko hakito wala sallallahu alaihi wasallam
ujinaaji ujinaaji yimbe le egube ude jonde mu em woni ele al hali tiddo le nyalomo hande o do ana holita am wiide ndima ko bingel adama ka cuggu wala e mudum fat jeggiten feyi ben do yimbel gombe le lamu moti linyalo mo hande o mi garan bisiminde jimo goto mo walda fei e jimo be heddibe kamelin goni woni ko o fiata o mo noddire prince konza jiado konza ana le region muti ko sendimo kanko e jimo be heddibe ni woni jimi mako di sembe mudum fuyo yimbel gombe ele wasulu kany en hewi yimude dum le kaltidal hakune ame mako wadi noddango fewde yimbel jogibe anyaaji lobbi tinno faabo yimbel egube ude jonde mu em linyalo mo hande o gombe ala haliji tidudi usman nyali buli wonko landondire e mako kedo dembe
artiste invité
ah mo kewdan handen o e mbawa hebude hono mudun de sabu suko pullo jimowo pio kamere ngoni ah on noddire prince konza bismillah ada selli
asadan
ada reni
alhamdulillah
ay na mbirimi joni jimowo fulfulde pio kamere ngoni ay kamere ngoni kase inda matan kuri hode fu le lamu wasulu to won ko anda sande me tafa halnimi prince konza homo ni prince konza
Prince Kwanza ungende ame Kwanza Madiaya.
D'accord, hono inde de jaati nen?
Inde de Afutambura.
Inde de jaati Prince Kwanza hono bamirin dande inde.
Sababu miziko du bamirimi Prince Kwanza o.
Ah, Prince Kwanza joka inde mar artiste yako.
Voilà.
Kamel ngoni hono du ne wardi ya?
Kamel ngoni o. No wardi no. A kulde fu peccho ji lamdo.
No Allah wadi.
Sabne ngara fami naate kamel ngoni one. Mi e hora mi milay mi da naate majju. Le suka ame be mi neddo jewtini do jalno yimbe. Wakkat fu mi wad kulel jelnire. Ay ila arade bo musique waslan welaka sande.
Ayyo fama.
Toujours mi hettino. Musique waslo ta worbe mabbe rewbe mabbe du takit notomi an welaka du fa sande. Ay nyende wotere mbi mi wakkati forri 31 2021 bimi ya artisanal ya raida yam soode kaduli ko welti 31 de nyaajan wel mesane
faande nyaangene la fayi hande ngala nyaaje sanne
wala
sen ngaji di ne
kay ay mi do warta jawi se ngardule artisanal do sen jim kamle ngon ngaydan bili nokko fa hiwi ay se landi it urdi dum
cioggu
e duudi wis ngaji kili ngay ngoni heedan tiit sen wis ngay ledde di uri yafudi ay ndimi ko joni yewa se te buyna jitti hibbi fum soda ni e gorko mi termindir fum lenni mum mo wika buyna jeego mi termini fami ko do buyna e nay ciodo
a mi lo nya jitti se ya o nyaaji joyi nana jeego
wala ay ciodo nabumi sugabe e gondube toujours mi de jewtide bo cagga mudu nanum e kala haalay di beltaka ay du metti kasen jokka terda mbati bimi yalam nata henam yoppa wakkati fu min nana halaji mettudi
o biata kamel ngoni himbe nyoka kalta hala mudum
wala te mi kam codo ni tan gado fa min anda he ay ndede dum metti ka fasan bi mi nata he
ni ka waran sobe joni
jokkan wada sobe
latto
fu wakkati mudum fu gorko mawdo goto ana jio jalkoroji ana wara le lumgo ana nyago ana fe kamale ngoni ay o werto fu bi mo holla ka
don ekintine ko
ah mo ekintine ka mo fuddi hol deka wadi hitani mi jog tiaga makko foy huun ronki famde kamle ngoyno mi tampi tiaga makko dude
tiaga mudu berne makko nandi de
wallahi mi lamni berne nyende
kanko kanko bi mi yalo labini berne makko ya
mo labinaali
na yafani
mo labinaali ka fe
aya
sabo nyende mi e makko mi ngar famme kabonde nyende mudu won permi anato sijo papa jabati e yago ame sijo tay mo wi ka se mi ya yeltino so fu atimi yeltin so tay mi nodde mo walla ka fa mi heba inde atim yaato goddo do fu ekitinka mi dukka mi jodi mi kadde fami kawru do mudu ay mi ngey sijo to nyen mo yande jaatu hokkim telfo for mi nya goto do anato kaydu an yidi jimdi kaydu o wakkati mudu wi kaydu joo fakkadi ya yima mi fu nyende wotende mi puddi songa ame arade mi hande espagne woni barcelone ay mi ngey to son o do fu mu gorko mawdo wadi bloqué jaka kanko fayon mo anna sijo mi won mi nanim sijo arade mi anda kanko mo anda
do ni golle
repeat so ko men gadi ko min wa fiir kanko do bawdo ko men gadi fadda me yaadi ko ko min jeeto ko mo sansi jimidi fu jibi ay jimiri mino metti mik so o yeltin do kun sukabe mi katto sun yeltu yudo sabu do welay ka fi
sukabe na jala jaga
wala apere tiaga muru ngadum konne kasi den jarum Carrefour de Zine to njam kasi njitu me goddo kasi kinni wado repeat so jungu mudu
nenno kamel goni wonde puddan no dan tay deja a fuddi yimude kay jaatin
bo mi fuddi yimude ilmi waawa fiide mo
ah gila waawa fiide so 2020 de choda no kamel goni tay deja jimidina a fuddi yimude na a fuddan yimude dum fuddi fijira tan gono da
de kan fuddi yimuddu
oh nenno kamel goni o jokke jimidi fu no hono wardu tande
wala wala
nen dun jokka laati 2020 2022
wala mi de kamle gono mi ekto kami waawa fiide mo mi wadi sijo ilo mi wada maitrise
anati hen sobe a wawi kamel ngoni o menna jimi dine a wonle hen a wadi album na hono wori na e single ngaji gattana a wadi jimi fa hewi na hono wori golle o
bo mi wadi song ay ka fa hewi
song ngaji fa hewi
mi wada album tafo mi ane hakkila mi wada album sabo ko jimum ko ni hewi sen
d'accord nen no hedu woni ko jidda wadde projet ngaji maada joni
projet ngai ko jidum wadde joni mi anni sallahu sallahu jabi wadan clip ngaji kulli de fu wawa yaade tiagam balligo bo lepp naata music o ko mi yihe tidal du fasane o mi haba he balligo
ha tidal la hedo woni ko jiida haali mi seeda
tidal ko jimi e majjo o du fudo wata firte
wa firte
danya ko haalani
ngeesu seeda tan
wala da ko haalani bo tidal ko jimi e majjo ko il naato me music ko warde fa joni ko music ko jam makko warta ko fu fu njibatano
njibatano balligo fa hebe
mi heba he balligo sabu ko han sukabe tobbo be ka serbe du ransdak golle gollan teddi sen sabu zar mo ngaddumo mo zar teddu
surtout hedde côté ful ene anda dum sanne
hedde
wasulu toni woni ko dum anda nenno on wete jimmaade dine hedu woni do hedu woni ko di pawi
do pulako
do pulako
do pulako
bon do pulako jokka on halde hala jamna halde hala non himbe ngorina halde hala ko way nafude himbe na hono
fu anahe
fu anahe
mi yimana himbe mi da hala sifaji aduna fu anado he
bon yiminde himbe do hande ndari artisan hewbe fa keba sembe ay jimana himbe fa keba sembe nenno wonbe jimanta be jimanta be jati wala ko balli ma sanne ko way nafude ma
bo mi yimini himbe fa heewi lebe jiminimbe bo woto be ka ser me jono du ransdak feccu ko si jodu bamta haldi gongta buri feccu ko si jodu bamta mi yimini kana ko mawbe du me mi heba jaba mu e wala mo jotti ndu se mbi mi yimini do anni ni tappa in do rezo me on fu ko jengina samine ko me jengina e musico sa yimini ne o wiema jimina da ani yeso jimin da do a watta son e rezo ati njaato joomu batta yimini dum be a jimni do do
wala wala ngeño jokka anka ni tan ko wala wala jimo tan no wala nyaagi do joomu joomu ne wele
wala
walle mu ana wele a yimini joomu
wala
nyande jokka si joomu wadni ko wadni ma fu
wala
ne songaji di kom artisan hewbe joni wana e material ngaji be ngata nawti roto fa be ngada music mabbe atam be nyaa studio e bit o moine be piedo mudo nena ay jimma di ne ana ada fiide e kamere ngoni ona ubi ayang hono wete da ajibundira hawtindiran din didi de ngada dum an bit studio dun kanye e kamere ngoni kawtindirta ubi na hono ngadirta music mawo
musico e morso ngati tati won ko bamumi kamle ngoni wala he fu bit wodo sanar so ngaja di fu fu mi fiata du wadde baranse sijo sem fie gati
ngati fiata gati mara kamere ngoni mara jimma di jokka do hen
ko njidum fu du piemi dun jimam do mudud wanam am bitu janado ino yimu do he na wiya sijo nan ka bit mi wara mi jodoto wade baranse gondo mi fie jokka kan iyat ko mo fawesi mo mudina
e concert na wadi na wada taf
concert meda wadu taf
meda wadde taf
meda
me anya maado jokka li wattuji garoji sini kabaru
sa allah sallu jabi sim hebi balligu sa allah sallu jabi anyi wadu concert kibaru zarmo gondum do mudo sa sim hebi balligu fu concert ko anyim ko e kay concert hon ko pula ko wadata joni ko e hakkila kam sansa dum mi wada concert live player bagu joni rapper ngey mais artiste musicien il faut ko jomu wada live bu andite so c'est son jomu fi e radio sa wadi live do ta fu goto tais nyender da ko do concert live fese goddo ma invite se jada yada yimmaada nabbon zone fa ande ka so mako yimbe jimnata ko bu jatta zota honno no diko fi so wadatni
way kanko do mo
dou mo zuat kam le mono zuat mais pi da me de différence
ane certi ana certi quoi
wala waslo wurti dudi din hon ko mo fiat ko
ko jid mi landa de ma joni jokka jalta hedde musique ko sedde ta yi leydi meden di ka dubi kewdi joni chadde la no godi bangal denago dum lata ke fa himbe hewbe ja jodo bo joppo gure mum en jaade yaade nokkoje godde no be himbe yoppube nokkoje mum en hedo na hakkilla ma e mum en
nyaaga de allata aljam warte leydi yel homfu ana hota place mudo sab hande leni no worno wulniki san peccinaado ta yiyata jantude cakiti majju nenne immibe se peri ngeyi tatte tatte goddo kaseedi kan walleddo e jonno pula ko hande le do gonde do wo ferb jaat an kewle bomako do an hulbini san kas dine walleddude e kan walleddo
mali dambi dambele ni mali fute mali dambi dambele ni mali tine dene munye kometi e adunaru tine deni na munye kometi e adunaru senet ardna mawajibi tampa adunaru senet ardna mawajibi tampa adunaru fute mali ardi lede mali duni tan adna se porwari alla me tampauna se porwari alla me daro e nange se porwari alla me keira aluna se porwari alla me tampauna ru se jumwari alla me dami si jeje se jumwari alla me dogana mi si jeje se jumwari alla me ja mi si jeje se jumwari alla dogana mi si jeje nyende julje laya aslame nyamire nyende julje laya aslame kebir nyende julje laya aslame nyamire adunaru mali nyende juma aslame tampi tampi mali
aslame tampi tampi mali
aslame tampi tampi mali
aslame tampi tampi mali
nyende jute laya aslame kemir tine emunye kometi meti e adunaru aslame maya ide mali aslame ne geti ide mali wando be sudu sudu baba dem yete ide mali
laam o yaade jom en aniyaade jom en bawde balla be la na ndaro no du yalla jam ndir na yalla jam hewde mon fu hota nokku mudum sabu mon ga hukura sa woni nokku ma da kay welde to mon bawda do gese ma godi do do suudu ma wodi do du won do bawda marde daba no jidirinda en ngadan duwa jam warte leydi meden ni wala kala egguda heba hota nokku mudum
wala
e sine ngarti do kabaru maada jokka hedo won ko jidda wiide fan ngaji maada hedo ko jidda wiide yidube prince konza
kal ketto doka ketto be le mal do be ciagamal e fumi jota fasan bi wiyatno do fasan sabo yunde natum gollo warde hande dut siri sabo artiste wako na sedse me fajon mi diya wo wottin be ka hakkilaji mi diya ane lawan wara yotta ki tafo yotti fu yimbe ndiyan
e sakiraabe en tawdaano do hande ne prince konza e oyo artiste jimowo o piodu kamele ngoni le belti sanne do tawde de makko de ande suka fulbe ne heewi yimobe hande be yimobe de tawedu an andi kakol won kakol gol golle rat dum gana famde dum ka so wana goto gotan no prince konza tawno tay ana jima ana jogi kakol no jimirata na me jowti ma sanne meden belti sanne warde ma do studio do handen tokka fad meden seydo abaman kamele ngoni o kasin tapana fan ngaji maada kanye e studio tamani hado tabe studio tamani du tapugul kamele ngoni ala wayodi handu jimol ko
okay se nombira
aha
bismillah wadi pere
ah bismillah ani lawol
okay
Konza min gondino le nyaloma hande o piyo kamalin goni o holiti em jom wiide finatawa darne mudum ana mawni san e gugol ude jonde mudum wattaadu so neddo serta en diima ko mudum hay bendo yimbel le nyaloma hande o don yimbel e gugol ude jonde mudum be kana hasindini e faaba muya hamu fu fat jeggita en feyi wadandebe ko min baawi neddo e gugol ndido ngeni so ya jodo ngeni wondi hana wadde so yeggita hore mudum hana du so dulla ko woni kayeto yuwi hodi woni korokaado hala abdullahi sango yo andan do fina tawa kejjode amme mamudu komina le region muti wonko landondir e mako kedemu
e gude gude ndi ngendi yaade to ndi ngendi watta so bi adam majja hore mu watta so bi adam yoppandi mako mudum sabi sa ewi so kambu to bi do lekki to lekki ki tawa fu no kambu wala ko bonnata lekki sono wala lekki tambeede molude nas non fi worri bi adam ko gonda e sifu a iwindi ngenda e yindi ngenda e gutta masala joni kay warta so majja hore ma warta so joppandi mako ma o hodon dum bi adam sa eggal hani andude hore ma ko gonda ko anda ko gonda ko hun fuka hana golludo par golla hun fuka hana nadde mo pat nata e mo jewandi mako ma o hon nokku do jaada do an jewata hono nokku o worri hono kanda jodirade e nokku o yalla heba teddengal e nokku o yalla ndimako mo ara heddo e ma bi adam batte eggitan watta ko hono nata e kulle yogaaji e hono kulle laalido joni gay tan masalan bi adam ko woni fu an hani andudo hore mum be bi andude lekki andudo puccu andudo hore mum don ko hanum wala ndak bi adam do yeefu an hani andudo hore mum anda ko gollata anda ko halta dima ko gonde bi adam mo dima ko heddo e maada
sakrabe kidibe andon do min kaddata e kabaruji amen di kikede hande to gonno dom hedaade men makat jong o le lendi e mangal mudum fu min jooti om sanne andon tam wiide on baawi hittaade odo emission kanye heejuji amen kidjidi fu do site amen internet o ngaram 3w.org min jooti om sanne Allah holli em yontere warore kase wa salam.